kodwa siyaza kukhulula ithemba liko sihlala sitshelu ma sihlala sitshelu koko kuthi izinto zohlangana kodwa iplana iko kucanga matolo mngena sithandazeni kuzolunga ekuseni sebenzela umndeni kucanga matolo mngena sithandazeni kuzolunga ekuseni sebenzela umndeni mndeni wami mndeni wami wo sizoshintsha isimo sethu noma ngekho lula mndeni wami mndeni wami wo sizoshintsha isimo sethu noma ngekho lula mndeni wami mndeni wami wo sizoshintsha isimo sethu noma ngekho lula mndeni wami mndeni wami wo sizoshintsha bambelela sithi bekezela kodwa siyaza kukhulula ithemba liko sihlala sitshelu ma sihlala sitshelu koko kuthi izinto zohlangana kodwa iplana iko kucanga matolo mngena sithandazeni kuzolunga ekuseni sebenzela umndeni matolo mngena sithandazeni kuzolunga ekuseni sebenzela umndeni mndeni wami mndeni wami wo sizoshintsha isimo sethu noma ngekho lula mndeni wami mndeni wami wo sizoshintsha isimo sethu noma ngekho lula mndeni wami sizoshintsha isimo sethu noma ngekho lula.